Bismillahirrahmanirrahim. Entah mayba aku bawa nih kam kau bawa syarau dengan rejari horai atau gik lerayu bawa syarau tu ya aku bawa nih. Merki khilaf yo walkulat dia. Ia mayba kahli nih bawa syarau wang itu ini linshal gal. Tatkiya iska badadi booskana yaraadi saas daraadi oo linshal guwi marka kamka du un rugn may leeray abo asharow tu gudumiya magashay namayl ba leeray kamka abo asharow tu ali mahaad isaak ya gudumiya kwe marka adi maamulki unan mayba is lagaadanay inay abo asharowtu lagaadadu hay adu samafalka oo inni waltaran bulshidaan bay loo kanool an rugu mayba faraana in sheegane oo ka wargiriyane abo asharow kaamki leeray inay abo asharowtu usay yak war giliyan wali liin qowdo fadi kani wali liin ka daru ani horay liin ka qowdaa ay ka yiriin wali liin ka ziyadiyo walaal wali liin hada koru in la siyo adi gurahaada fadi adi macnaa unahaada fadi adi caafimaadhaada fadi adi walbarashaada fadi bikaamka si wali oo gargaare liin hala koro ay adu samafalka ini siyaan ya in sheegan mas'uula oo ka dambay warka ya nin dhamaatire gudoomiyaha kuugan kuuraj
bismillaah eediyadan ma tintin meelun way ba ku salaamay inta oo kaamka ka nool eedan salaame gudoomiyaha joon kori kaamka oo liin arjari hor abo sharow oo hatana madii baleemsho ii doodiyo ii walaaj oo badati ka baddi lankii horey gudoomiyinka haay oo yoon hilka ku qaadnayreen usuunu maamulkii ha ka dhigi aradayna welibana dad ee badadi iyo walin shalgaadnayhin abo sharow wan waysiinayhin kaasey abo sharow tuun maadaama asal yuse haay walku guuri waay dadtar badana ka noolay dadtabaalaysan ka noolay saas dartie way siinay abo sharow tu ya erni marka wali meelun yeego an geeki janiskan an ku faydaysdaa meelun ku sheega fadeey abo sharow tu san argo haya tas kool makiyalu marka way sheegane baah badan ku jarta tarada guud oo kanool intaan list joon aragay boqol tumishan guus oo kale aragay dad idin tabaleysan ka jara marka maamulka degmadana gudoomiyaha degmadan ka horeeya wali ku odsadaane unoota ku higeenadii degmada inta ku fadhiina inii onay maamulkana kaamkan ilgoone an laad maadaama asal yahay 20 san i dheer usi la degnay saaso kale wali meelun ku leena hay'adu samafalka abo sharow tu dadaal badan iyo onay fiir goone inii saaso kale aan saarto fadaana marka dadkan oo tabaalaysan in gargaar way buuha la hal deero fadaan insha Allah ma dheereyaw abo sharow tuun dad in onay kaamsho shugan ilaahay walanka biiw meelanta ku roon biiw yeeyoon ilaahay ku tuugan nafta tiidiyo way buu geeke sunnata ku argaan dad tabaalaysan u may jeelna insha Allah in ilaahay wal khair gaban badan an bi saasalena insha Allah unta ka gaabiyan eediyada waan ma tinay
waad wani falan hob nani soobi sidii isin ku waran daga unoon siin ka raahna
haye maamul ku kana san tatar sima
kana asan maamul ku kana asna
haye daada ma san jaro
anwa tarbaato ah
haye dul ku isku le
ani le
haye bulshito dul ku adeen ka tagna
andi haddeg sidi haye
ah marka dadku waata inta kaam ku adaa dul ku adaa isku leeta bulshito ka dhigun sidaa timaar lahayd
bulshid war bam ee hayto anin wal makahayo bogol sanata ka baade ma difdiyan shaqam gudihi ani in fidya
hay osigaada dirsalaati la kaarmada
walaagi istan hanin ogolaata no hanin ogolaata dawladda ta ogolna
ma hadaan wan wal qum hatta un halay hayna jirt ma leen gudoomigni oo un qofsani laan ka maasanna wal lay dawladda na sid inta ay santa un yool leek ekna
hay rashmi ee wal laasindir ee wal isin hatta baanti isin osolaita
ono hatta ba habana damaay hoyta entan argo hoyta ha shinga fadaana leedo hayna ani dagaagoy
kadaani labaate illa masan ya digina ortan baahna
mamul ko tra sendore ka gana sentina
ha ka gana asangna khid mai ba fadaane jinga da fadaana raashin ka fadaana wal kaste fadaana wal ba leelung magamna mana teedana rooba na dama ay hay dahaaning da jarta para kiyal ka dadka lan siya fadaana mahaysana may kale fadaane raashin ka fadaana hadam siil blood amala hada balan qaadan baas dad walan damay dal gurniya ka gurni ii wal koblaha ka gurniya biilada hayna hin may fadaane raashin degdegan tin nasi man degdegan tin nin suubi intaasa
marka intageeg martidan in roogda gudoomiyaha arimada bulshada gudoomiyaha magaalada gobolka yanin roogan hay'adooyinka may unka ku odsadaana in unka kamshi ashara u degna oo una tadawbilood walan ka qaadana oo dadkaana hata barko daawla aan dhamaadayaan oo kaduudiyo una hata nahay dinigo may ku odsadaana in horta unu maadada koowaad caafimaad wala araw oo kaniini amsiyad ee la araw ya ku odsadaana tan kale lamaad baahadan in dheer oo unaan un hadda unaan haysna taa un lahayn ma unta un haysna oo daw ku biyana gali ma unta taa unaan haysna iyo ku odsadaana may ku odsadaana intiba oo walaalnyogaan ee oo intiba gudoomiyaha arimaha bulshada ee maynin odsadaana in oo iyo unaa digeeg gargaar si dhaqsay hay'ad al hay'adii kooytana aan in la deera
maamul kontra seemaga
ganacsana ee aan ka ganacsana maamulkan ee aan ka ganacsana tan kale lama hadda bakir furuuna taa dii la fadaana taa nahni la deeri kara saasad degdeg ee aan ka fadaana
maamulka gobolka bay ila haan oo madaxda gobolka may odsadaane noo kaam sheega sharow ana may ko odsadaane wal alla walaagi oo maartay un raashin ay masuul wal baad nahni la deeri fadi ayaan baahna
hay maamul kuma taa kaam ku sheega sharow tuulo magaalada
ha ka ganaasna kakalas.